Eza Buddu Katikkiro wa Buganda yaumula Oweekitiibwa Engineer Yohana Batista Walusimbi akubirizza abaana ba Buganda abato okweyisa obulungi okusobola okutwala mu maaso ebyo ebyakolebwa bakadde baabwe nga bakyali ku nsi n'okukuuma omukululo gwabwe. Oweekitiibwa Engineer Yohana Batista Walusimbi bino abyogeredde ku kyalo kya Suma e Masaka ku mukolo ogw'okujjukira abagenzi Matia Gasuza Kasumba n'omukyala Ndagire Maria Nazziwa ogutegekeddwa abaana baabwe abakulembeddwa Mulozi Kasumba Kakumba ng'ono mmemba mu kibiina ky'abagagga kwagalana mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala.
Abaana ab'omu luggya luno bannanga ab'ennyumba eno mwebale nnyo mwebale eddala okuteekeka omukolo guno ekirungi nnyo ne mujjukira abakadde bammwe ate naffe ne mutuyita okubeera okujjukira abakadde bammwe mwenna n'olwekiro bannanga mugende mumaaso mwongere okukola ekitu kye mukoze.
Ekitambiro kya misa kikulembeddwamu mbaka wa Papa eyawummula Ssaabasumba Augustin Kasujja n'akalaatira abakulembeze batwale ekyokulabirako ekya Kristu eky'obwetowaze eri be bakulembera.
Omukulembeze ateekwa okwagala bwe bakulembera, tewali ayagala ng'oyo awaayo obulamu bwe okubeera abo kubeera mikwano gye. Ne Yesu yatwagala, bwe basala omusiki bamusalira omusango teyatulyamu lukwe, yeewaayo n'akkiriza ekambafiirire nga omukulembeze ateekwa okuba omwetegefu n'okuwaayo obulamu bwe okubeera abo baakulembera nga Yesu bwe yakola ng'atufiirira ku musaalaba.